people strap. Oh, oh, oh. People listen closely. Jerry D.
Tienayo. Tisunge buino akazi abashamwari. Tisie kule kereza sikana atu. Tisunge buino akazi abashamwari. Nabaguli murungu jiyo nonga dali. So
siwa siwa kutindiari soka.
Murungu jiyo.
Neko wateke kona nzen. Chani, gano amba mana makofi ni wachani. Ngati umu konda fumu menya ni fachani. Bushe kumenya ndiye kusofa nkani. Ni uze wa menewa kunama ni wanjani. Atinkana na mambiri. Ukondwele semu viri. Supu diete ndiyo towe rapa mbiri. Makero fulu anakala ndiye palo. ATM wapasa kio friendi lina. Noch kondi vya funa ni mahia. Waso usafesh kwa tima idea. Dala.
Sunde buino akazi ya bashamwari. Tisie kule kereza sikana atu. Sunde buino akazi ya bashamwari. Nabaguli murungu jiyo nonga dali. So
ndiye madamu wako uyo ndiye wapapondi. Msunge buino usamsiemu misozi. Kumbuka onamuza ilava of course. Ndiye mai watibiri 2, 3, 4 biziti kwa tila mbali. Chinja nzeru tusangaya na wambiri. Ni uze reason yonkaya na wambiri. Kafuno menya onaviona onapofesti. Pekunze mahai how do you do can we date. Osafaka nako guys ni makora otiza. Otabo mfile wesha mokorazi.
Msunge buino akazi ya bashamwari. Shamwari nabaguli murungu jiyo nonga dali. So murungu jiyo nonga dali. So
hey, manja mvela kino nuotenga kumajeti. Kumupasa tumakisi tumapeke. Biriu mukondi awane ni mungeri. Nwangono mawakonde musuwa na mpepo. Soka mpeza mkurile mabringi. Kuchi hiu avale kona ring. Wasa menya boy uyo ndiye queen. Tiwe kai boy just do your thing. Ukafuno menya unaviona umpa festi. Pekunze mahai how do you do can we date. Wasafaka nako guys ni makora utiza. Utawa mfile wesha mokoraz.
Tisunge buino akazi ya bashamwari. Tisie kule kereza sikana atu. Tisunge buino akazi ya bashamwari. Nabaguli murungu jiyo nonga dali. So
what's up, the maids in the beauty? So people stop for Frank G's. It's like where you are. Hakapondoka atuaji tachari. Wanka andiwe boxa muamati ali.
Exclusive from Afrofy.